kanyaga wale wote wanafiki, kanyaga wenye kuje sabia haki, kanyaga wasaliti. Neno la Mungu hawataki, kanisani hawaji sawa nini.
Kanyaga
na wanaochati badani,
kanyaga
kushtuka wapo singizini.
Kanyaga
tuliofunga kwa maombi kumkeshea, kabarikiwa gari leo lifti anakimbia.
Kanyaga
uchoyo,
kanyaga
waumini feki,
kanyaga
wachawi,
kanyaga
wachonganishi,
kanyaga
uzinzi,
kanyaga
anasa hizo,
kanyaga
mikosi,
kanyaga
lana, kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga.
Sema kwa jina la Yesu,
kanyaga kanyaga,
wachawi na wenye wivu,
kanyaga kanyaga,
ni mwaminifu,
kanyaga kanyaga,
shetani ana tena nguvu. Wapendwa, sikuizi watu wanapenda dini, miuchawi takukosti.
Kanyaga
kunitangaza umbea kazi gani, kumbe we rafiki feki.
Oh ya ya,
asira nyingi mbele ya sana, uivu mwingi bila busara. Aufanyi kazi unalalalala, unataka fanikiwa eti kwa sala. Wavivu wa kusoma neno,
kanyaga
mapepo,
kanyaga
nyuma ndogo michepuko.
Usijali ndo amini wako,
kanyaga uchoyo,
kanyaga
waumini feki,
kanyaga
wachawi,
kanyaga
wachongani,
kanyaga
uzinzi,
kanyaga
anasa hizo,
kanyaga
mikosi,
kanyaga
lana, kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga.
Sema kwa jina la Yesu,
kanyaga kanyaga,
wachawi na wenye wivu,
kanyaga kanyaga,
yes, ni mwaminifu,
kanyaga kanyaga,
shetani ana tena nguvu.
Leo usiku tuhali tunakesha kwa maombi,
leo leo
tupe habari, tumeshaweka kambi.
Leo
usiku tuhali tunakesha kwa maombi,
leo leo
tupe habari, tumeshaweka.
Nasema omba, omba, omba,
omba,
omba. Nasema omba, omba, omba,
omba.
Kemea wote pepo,
toka.
Kemea pepo,
toka.
Ale pepo la uongo,
toka.
Pepo la masengenyo,
toka.
Sika